kabina wandisimira machigare nekutuma wakaenda musauri samafunirayo nange kyenjagala kulawo gwenkutuma esefuliya nimuulusinda wasa mukazi buli gwensabalaafu tanjagala sasiri bubimu byensimbi nendowooza kinemesa nenkigulwa mumazima muvubuka nga nze nekwata manda atanawotaeriza nkoya babye bampanze tebiwooma bwe nalabakoye nesalirawo okwegolera kawunga kange kagoyanyo okukira n'abakazi nanyini kabina tonyooma kwata omulawo nomumatira kutamya n'ettooke lyemuwaana kyemba okusaba nyabwize byenkutumye kagoyenga obudde bukyali bandikkiriza
tondekera ddembe ebyo n'obituma abalala kyennyo kyompise kweggamba wabula sseddumu ogereka wasenga ku kkubo mbadde tuma bimwenkanya ebizibu mmwe mulemya n'abaana okusoma nga mbakalubiriza omwana asomera emmengo gwate n'omutuma emulago kati nze gw'otuma emirawo bangobye ku ssomero babanja fiizi ezisoma ngenda waddagi ekirimya sendeka tonnemesa emisomo njagala okukola ebigezo yoolowe siyita amazima taata bw'akimanya mba nti afunayo omulala gw'otuma emirawo ze nkime fiizi ekirimya
nsonyiwa obwedda nkuyita bbali obadde omulawo gw'eŋŋamba yensese ebbaale ate akaseffuliya yegwe gwenjagala kusaba tukole omukwano mwana muwala kkiriza munnange togaana oli mulungi nnyo osukulumya ennyumba walaba endabyeze mu nsi katonda yakkola yakumalirako amaanyi n'amagezi gonna wabeerawo omuwala katonda gweyawa feesi n'amuseera wansi omulala jja n'amuwa kabina n'amubigisa feesi n'abanga kigoonya nga basanyuka n'amwenya akukabya n'amaziga abo baagala ttumbi akuteka n'akutomeza era ababukeera emisana ng'amala n'akutama naye gwe toyina sizoni oli abaakulabya emisana n'ekireera yeggwe kati ebyemisomo by'ogamba nsaba otugatte babiri okusoma tokukoowa osaako nange sebbaale nga bw'ova ku misomo gyo wanooyitirawo nange nekusomesa nja kuwanga n'ensimbi olyokonyumirwa okuyiga okw'essomero lyange
busaba oŋŋamba amazima bw'onfunisa olubuto mba ntya oyinza okunsuulirira ne ŋŋenda nsanga obuzibu ng'ofunye n'abawala abalala busaba onkolera akantu akananyamba okuguma wandiika nti toli nkyawa njagala ne sayini ebeeku
ekyo kitono nnyo leeta n'enjikola endagaano gy'oyagala ndowooza ngimaze kati tugende tweyagale abange ngimaze kati tugende twewaane
bannange tanzanyisa omusajja ono akoze sayini yayamye nti talinsuula bannange tanzanyisa omusajja ono akoze sayini yayamye nti talinsuula wabula sebalo njagala kati nsudde amazima oli waddemba okunywegerako zenna kati ndiwuwo tugenda ongulira omwenge n'enkoko nkyoya eyo bwe tunaavaayo leero sidda ku ssomero abo bandaba olw'enkya kasitaani
wagenda na tukirize kitufu chosa swiranga Haba singo mungi bote basoma abitila mwalezi babwe Na watola sente no sasura Mwala wabere na magesi Laba yebo akuwe mula Nadda noruto Patono nanyini kabina nindi deri ntina ya garambu mwenge Pakati ya buigira wana wechevo ze mwoyo Zanyenda mwakara kumurundi kakubegu muku manchifude tatujira Bana mwara wala mulibasiru Neno nara future ni muyenda Obumulezo buwalimba Pakaka sate buwayamba Kwegu mwere kumisomojo Uruvanyi morifu na joo ya gara Kangene semesa kina mwenda Bachansa mientino chagara mwenge
Mwami sabana